mambo iko safi, ka karibu na kisha utashinda. Ikiwa mado wapitia vita, misukosuko ya dunia ya kupiga, umemola kila siku utashinda. Silaha yako sasa iwe Biblia. Uwetuwe mtu umetusikia, uwezi tuacha baba pali watupenda. Tukupenda Mungu baba wa rehema, kila siku takupa sifa. Nitakusifu
nimepata jina lako mwana wa Jehova kwetu ndiye mshindi vipofu wanaona viziwi sikia nani kama wewe mwenyewe mshinde shetani. My cry, Lord, come to thee. Giver of eternity, loyalty, freedom, my peace, and life. We have to tell the people there to deliver never disappoint us. We give a direction, we give him adoration. He has obligation now, now.